doti asitunka natula togere seruganda yadde balugera bova wakweti sinyumba naye kamba biriku kadala mwe bananganda bino bye tukole ebibanyiza sife twagala abalubaale yatuma jjajja oli ddungu omuyizi n'atubaka buligosanga akasikaba omukazi n'olumba tetwagala kufuwa kuuza obwenzi butawaanya bukola oleka munnaalagibwako n'ojyogwira akatasaana bw'omala okusobya n'omanya b'olidde kakapu ne gye mwekwese olwo n'ojjukira bwe watasaana kino kizibu buzibu si gy'ogonga bwe mutugamba wallayi kinaabakirwadde kino ekitufuula abatamatu bantu mmwe mwatulogo baluvubani
ino mwatuliisa dogo
lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi
nga
lwaki mwatulogo baluvubanira
lyatukwata
mutuddako tuguma obwenzi
bakyala
baffe mwatulogo baluvubaniramu lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi abakyala mwatuloga naye mwesombera ebitasoboka eyo eccupa mwe mwatussa negwa mugana bakazi ate ebintu ebyo mubimanyi ne basenga mubimutulunga bwe mba temwatuloga lwaki buli kwendaba abamulunga bwatoba n'omuwala ng'onuuka lwa mukaddanyirira bannaffe abamu mwabaloga nnyo batuuse kuzaala mu bazonde nga n'agenze mu kwanjula banaabagema bamumiza amalusu kira empisa okutayiza amaddoowe bijja n'omululu olaba kagubeere mudaala ero liye mulula atemese aleke waka baboobeza n'alaga ku muswaswato walia bantu mmwe mwatulogo baluvubanira lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi nga lwaki mwatulogo baluvubanira lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi bakyala baffe mwatulogo baluvubaniramu lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi mwasuka okwekambuwaza ne tutababulira ku kyenvudde so nga kyandinyumye nnyo okubitusobyeko ne tubanyumiza o naye obisokootya owakula engalo z'omuntu nakati nfungisa weewaayo bino n'ebinyumi eyaleeta ekitubyasa maama tuvumula emmeetoozi olaba gy'oli abalamu lwennasse mmundu kugombolola nabulwa mirembe eka abankazi awagiteeseewa namala giwakankulayo kwekufuna ku mirembe mu gwani yakola sente ate nayagala agabulenga buli mboozi w'engabali nanekeeriyo ebikubanja tolaba nti kibeera kiri kyekitusunda ne twekoona abakyala kyembasaba okwagala mu bubi ne mbulungi bino oba byajja bubi temunyiiga tuli bannammu tulina okwagalana maliya ne yosefu byali bitya mwoyo yakkirawa mundeke nammwe ŋŋenda waka bantu mmwe mwatulogo baluvubanira lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi nga lwaki mwatulogo baluvubanira lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi bakyala baffe mwatulogo baluvubaniramu lyatukwata mutuddako tuguma obwenzi